you till I die. Baby Chiman, waiting my side. Mzuri adinani. I know you like Mumbai. Uko kama nyumbani. I can buy you Hyundai. Haifiki mwakani. Tena ujui poda, wala upaki mascara. Shepu nyuma kigoda, sauti kama ya stara. Una lipsi nye mama, utole muja de mi vida. Kino chakufa kanga, macho kama umenyonya wida. Oh, oh baby, girl I want to see. Ah baby, oh, oh, girl I want to see. Oh baby,
asa kokoro, oh, oh, kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro, kokoro,
anfinye kwanda,
asa kokoro, kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro.
Napenda Diana, sisa Diana, Alima, sisi Alima. Una figo za kiredi gaga, nyuma laini gama baga. Zigo la kuhunja chaga, kifaranga gimetaga. Kwanza mwasi matata, navyo sakata. Yuno taranta, mavikarata, jini makata. Avoni kamata, pichwa nangata, soka samata.
Mashowa ni kuke tafarani. Love you ni sasa mua kama nguo mnadani.
Yeah, yeah, yeah. Girl I want to see.
Ah, baby.
Oh, oh, oh. Girl I want to see.
Oh, baby.
Asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro.
Asa kokoro, baby.
Asa kokoro,
yeah, yeah, yeah.
Kokoro.
Anfinye kwanda.
Asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro.
Asa kokoro, baby.
Asa kokoro,
yeah.
Kokoro.
Napenda
mtoto anapigo za tetere. Usombe kichuma matembere. Bize na ngata kangetere. Chumba ni singeli segere. Rupu de
hey, hey, hey.
Mashowa ni kukye tafarani,
hey, hey, hey.
Love you ni sasa mua kama nguo mnadani.
Yeah, yeah, yeah.
Yaba!
Shetani amepanda, kiti kabunja manyanga. Mgonjwa na tibu mganga, anadondoka. Mwenye nyumba kapanga, ringo limekuwa fanga. Maiti kavuli wa sanda.
Hawatoweza.